kugawa akili naendelezi paka mina chacha wa baby. Benzi lako kama la dawa, ongeza njanjo mimi zidi kukupenda penda. Benzi lako ni la moto, benzi wangu uko hot fire. Benzi lako ni la moto, ona benzi lipo hot fire. Unanichanga nyumuzio yani, unanikologa mbele sioni. Nipende kweli kutoka moyoni, baby baby. Unanichanga nyumuzio yani, unanikologa mbele sioni. Nipende kweli kutoka moyoni, baby baby. Just I wanna see you love me, I wanna see you. Ni la moto we mtoto, na kajoto joto ndani yako. Tumesoto seto japoroko, taratibu tutapa kwenda international ah. Tuzikwa mimi na wewe, au wewe na mie. Penzi letu nalidumu paka kifo, paka kifo. Penzi lako ni la moto, penzi wangu uko hot fire. Penzi lako ni la moto, ona penzi lipo hot fire. Unanichanga nyumuzio yani, unanikologa mbele sioni. Nipende kweli kutoka moyoni, baby baby. Unanichanga nyumuzio yani, unanikologa mbele sioni. Nipende kweli kutoka moyoni, baby baby. Just I wanna see you love me, I wanna see you. Benzi lako ni la moto, penzi wangu uko hot fire. Benzi lako ni la moto, ona penzi lipo hot fire.